Master.
Enemies.
Ati full time niko TikTok, Insta, WhatsApp, Snapchat, Facebook.
Mbali.
Sometime tunako maboss, wind up, Hennessy, shisha, loko beer.
Mbali.
Tangu baby wango pata sponsor, Uber limepungua, hata kunipa ilo penzi.
Mbali.
Kasha nitumie vya kutosha, kila nkifikiria, naona kama atanyosha.
Mbali.
Achume kisamvu, achume mchicha, nimpe rungo cheza na kichwa. Kingereza ndiye nifundisha. You look so good, photoshoot fita.
Nansifia, ukiwa na wenzako kumbe unankandia. Unanunia, unankunjia, una roho ya upendo na kosnichi pia.
Sijui na roho ngumu au ndo kuforce, maana taki fakes wangu mi kumwaga chose. Unatuangia si umechanjia Ukinyunyuzia si tunakona kwa mbali. Achume kisambu, achume mchicha, nimpe rungo cheza na kichwa. Kingereza mje nifundisha.
You look so good, photoshoot picture.
Shisha na vuta kwa mbali, kama snitchi kambali. Mbali,
kwa mbali, mbali. Kwa mbali, mbali. Kwa mbali, mbali. Kwa mbali, mbali.
Boss Don Dilla.